mwana tumbulira tumpako ne bwaba mulungi ate ne bwaba mugagga. Oyo bw'otoyagala tomujooga tomuvuma abalungi badiba ak'ababi ne baganda. Ekyagasa omubi omulungi takizuula n'ekidiba omulungi bambi takibuuza. Oyagala omubi mwattu afuuka mulungi, oyagala omujamako bafuuka muyonjo. Oyamukuumako nti amagulu genyola, oba namukuuma obubi wamu n'obujama, munjiga bunyizi kuba gumye gw'oyagala ate nnindira. Kusine batayomba waluwa kusonyi wa mungo kitibungi era mutanira mutasenga mungoyo murungi. Ateno kuboko penso biyo noto nifako kiyo ngero busungu eri munogo kubanga chimanyanche rojo ze mujobe okuda mungurungi na wene wetonda ikakanyo busungu eri munogo. Kubanga watali kutesa n'empeta tebayamba. Leka kwesiga mpeta nti oli kugana nkowa, n'oba abalina b'oli mukwata